nkwagala nyo, baby nkwagala. Sina mulala asinga gwe, baby nkwagala. Nkwagala, nkwagala nyo, baby nkwagala. Sina mulala asinga gwe,
baby. Zibiriza masoko, olowoze kunze, kunze nzeka. Nei baby chene kusaba, tolowoza kubalala. Abalala bakane, nganze gwena bakana, gowe kagwena nonya. Abalala sibagala, bwene bakanzibiri dera. Nsigara ndaba gwe chitufe chindi kumutima mpulira nkwagala nyo. Yo.
Okubare na kula ba baby, omutima gwange teguna terera. Nasala ongo vele baby, omutima gwange bia kwangamba. Kwangamba yekwe, chuvula ba sichanonya. Nyo, baby nkwagala. Sina mulala asinga gwe, baby nkwagala. Nkwagala, nkwagala nyo, baby nkwagala. Sina mulala asinga gwe.
Okay, agayaya gakuita rulinga tuli babiri nogana. Gakulinze mukubona emigo kagala kukuba. Neto cha baby, no problem. Nze naze nkulwanire. Ababadde bewana nti bebasinga mba maleko. Kubanga mwano nyirira tilisi nkufilako. I love you so much, ni nkukunda munonga. If it is to love you, I will love you forever. But if it is to die, I will die for you. I want to fight against our enemies. Nze nja kulwanira. Niwe banaja banji, niwe banaja na masasi muruga tebaja kunsobola. Kubanga basinga bampita bulletproof ammonix. Yo.
Okubare na kula ba baby, omutima gwange teguna terera. Nasala ongo velele baby, omutima gwange bia kwangamba. Kwangamba yekwe, chuvula ba sichanonya. Nyo, baby nkwagala. Sina mulala asinga gwe, baby nkwagala. Nkwagala, nkwagala nyo, baby nkwagala. Sina mulala asinga gwe.
Yo, Ammonix, Bulletproof Uganda. Yo, yap.